Oh yeah, M.A. Terry's in the building. Whoa.
On the beat.
Hey yo brother G, mwambie mke wako gari sio langu, pigo za kipete jetu, asilete tabu. Na muone mzee ipo, spend hizo nyapu, sijabarehe juzi ya, leo ni ito babu. Shikamoo anazitupa kaponi, hanirushi roo kwa hicho kipini mguuni. A distance, all I wanna need, sio uhuni, na mrespect, wala staki kuchochea ukuni. Mana hachoki kunitongoza, asuke nini katu kama mdori wa kokota. Michirizi ya shavu hadi kioki na mogopa, juzi nilihisi jini lipostuka nilipomota. Oh my god, she think I'm a player, bustani ya wazee siwezi tupa mbolea. Interested? No, sitaji kushare, embongea na mkeo bro, haujachelewa.
I'm not okay, piga nazo leta mwambie I'm not okay. I'm not okay, piga nazo leta mwambie I'm not okay. She's a me. Digo hizo. She's a me. Digo hizo.
Siwezi badili mada kwa kitufe, na huu ni kama msada na okupa ili ustuke. Juzi alinionyesha paja alimtega kanga ianguke, na pale ghafla kaje kabidi kama jizuke. Aweke discipline, fuko nitalipeleka wapi? Huo mstari asivuke asiniondole bahati. Nampenda mtoto wake alafu ashanipa mikasi, anavyoniletea shobo naona kama ananigasi. Natamani nimtemee kohozi, tangu nimpe namba picha zake ananitumia za pose. Of course sipo happy, that's why namwona poke, and I'm really kwenye kweli na wala sinioni sponge. Kutwa anajipitisha tu, zile nguo sio zangu nilipiga picha tu. Si unajua life ya Insta, kila mtu yuko juu, so asijifanye changu kila kitu macho juu.
I'm not okay, piga nazo leta mwambie I'm not okay. I'm not okay, piga nazo leta mwambie I'm not okay. She's a me,
piga hizo.
She's a me, piga hizo, yeah.
Anajitusa makopa mechambo, anajipitisha kutuwa anataka tango. Gongongongo, anagonga milango, mkononi ya meshika futala mgando.
Oh yeah, M.A. Terry. Holiday, what happened?